soldier. LG, the African princess. Si dalili nimenenepa mwili, hata ngozi yangu inanawiri. Wewe ndo kipenzi changu, alonipa Mungu furaha yangu na neno peke yangu. Baby, natamani nifungwe moyo
kama jenereta, moyo wangu unandunda, unanipeta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby, natamani nifungwe moyo uone nilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako ufanane na kitu gani? Because I love you.
Chica.